Napenda aloka kijanja janja kishepu kina bamba Nta kimona kwa mbali ni kumbukele misamba Mrefu mwembamba nyuma awe na kibanda Awe mdigwa awe msamba makonde ama mchamba
Napenda shanga yani jishanga zi Demu flani nene tu kwenye mamkuna nazi Simtoshe kanga iwe jishangi ngiri Niweze tume nebdala kicho wazi
Uwanja kino unyamani Buguru ni mnyamani Mtoto flani viki potabo freedom
Mina taka bonge fulani Niliweke ndani ni cheze nyama kwa vile niko buchani
Akitinga taito minyana nivuruga Anenebea punguwe ananivuruga Awe kumbali karibu ananivuruga Uzuri wake na shepu ananivuruga Ila na chotaka utam tam 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 Anavunipa dozu adata utam tam 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 tam
Mina wapenda mabonge mana yanafika safari haraka ni makofitu Suna jopa kinyesha mvuwa ni matopetu Na ukondoka mbali tunavuwa ni mwateke juu Jalibu mabonge utajua
Hey, ise to carry, so sigwa kufunja chaga Mtoto kase petu, nesa mbeba diba maga Mambo ya diet, anisumbuya tana baga Ani afugi kitanda kijikunja kana taga
Mi mnene,
mi mwembaba,
mnyama nyama,
acha ushamba
Napenda mishugo mami,
miso napenda kudanga
Bole ndange, miso fisi nile mifupa
Minataka toto pambe laini, so na mafuta
Akitinga taita uminyana nivuruga Anenebea bungue ananivuruga Awe kumbali karibu ananivuruga Uzuri wake na shepu ananivuruga
Ila na chotaka utam tam 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 Anavunipa dozu adata utam tam 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 tam
Akitinga taita uminyana nivuruga Anenebea bungue ananivuruga